tsamaya
re na le mathata malape mona hona jwale le
nna
be hona jwale le nna
ya tsamaya
re na le mathata malape mona hona jwale le
nna
be hona jwale le
nna ya tsamaya
hona jwale le nna
wena
hona jwale le
nna ya tsamaya
hona jwale le nna wena hona jwale le nna
ya tsamaya
hona jwale le nna wena hona jwale le nna
ya tsamaya
re na le mathata malape mona hona jwale le nna
ya tsamaya
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 re na le mathata malape mona hona jwale le nna
ya tsamaya
he hona jwale le nna
ya tsamaya
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 Hona jwale le nna
ya
wena hona jwale le nna